flema. Yo, nimechili kwa keja bado na kufikiria. Simu zako mezima akimino mia. Ladha kwa vanilla na kumbuka ndani ya moyo minalia. Miss your thighs when you shake it like a dice. Naiza die, come back home. I'm sorry I did you wrong. It's never my intention, I'm so lonely. Taden likuwa nimekunywa chrome. Time nasonga na baki nyuma. Ndani ya moyo uliacho umefunga. Aki kupata mpenzi ni ngumu. Yo, stop as plugger. She feel I'm toxic. Shuri antaka holy man. I think she running mad. She need a driller. Fuck, I made a hollow, then I let her go. Yo, vumilia usiniache. Yatapita kesho ifike nipate. Staki kuku hurt. Nataka kufanya vitu right. We niangalie, then uniambie kama unataka kuwa na mimi. Mama sita, come tuchukue picha tena. Mbona drama mbele nyuma naona giza. Can't survive without your love. I can't survive without you love. Niko na picha zetu, captured every moment. Think unaweza kumbuka. Got your tattoo, my heart is so cold. Kuja unipe joto, don't tell me that your love is gone. Don't tell me that your love is gone. Nimechill kwa keja bado na kufikiria. Simu zako mezima akimino mia. Labda kwa vanilla na kumbuka ndani ya moyo minalia. Miss your thighs when you shake it like a dice. Naiza die, come back home. I'm sorry I did you wrong. It's never my intention, I'm so lonely. Tadinli kwa nimekunywa chrome. Time inasonga na baki nyuma. Ndani ya moyo uliacho umefunga. Haki kupata mpenzi ni ngumu. Topest plugger, she feel I'm toxic. Shuri nataka holy man, I think she running mad. She need a driller, fuck I made a hollow, then I let her go.